Baby girl. Think your love is a true love. Me and you into you, yeah. This a remix for trees to fall, man. 254. This is how we do it, dear. Test love ya mgenge ukakubali kama go mission twende bali ndajuliza baby ulipenda ya nini ukalenga matajiri wenye madini ulikesha ulali niko akilini I'm just a hustler me I can't cut ama ni venye mi ulika flavor kasali vitu zingine hutokea ka ajali na chapa ilale hiyo figa yako inanipa morale you love with the hard stick mean boy wakale smelling good kalipsi wacha ni lambe you like when I bounce twice.
I really like what you've done to me. I can't really explain it. I'm so into you. I really like what you've done to me. I can't really explain it. I'm so into you.
Lazima ninge watch a landmark. Ni lock, ni seal, niweke red mark. Ya cross, strangers not allowed in. Najua kuna wenye wanataka kwana we. Tabia za mafisi, check ya wase. Wana hema, mate ya wawezi tema. Hawana bati ulipita haurudi tena. Check what your mama gave it to you. It belongs for me alone. I gave you what you always think about. Even if I'm not around. It's hard to explain, just keep the memories. Bleeding out from your heart. You got the injuries, uli die. More crack, umechoka na theories. Nili handle smoothly though, ilikuwa hot. Don't get kubali we short. Samaki mkunje kangali mbichi. I'm into you kave nye ukondani siku fichi. Only do haina definitions to me juju. That's my confession. You wanna be close to me, you wanna give it to me. I like the beautiful face, beautiful smile, the way you walk and talk. Vile wewe huni waza silently umenyamaza. Mtoto wa baba na mama, mwili nyororo haina alama. Hapendi lawama, kitembea mwite malkia. Mini wake mfalme ananipendea nini. Koni ukame, ati madume swali. Wamchezea kila wiki ni safari. I killed the loneliness and Anita yule atari. She like my six pack every time she comes around. She wanna suck it. She doesn't want to see it cool every time she comes around. She wanna shake it down slowly.